Yeah. 001
Teddy B.
Mwendo wake miguru baja, figure number 8 mapaja, kama kashikwa na haja, alivyo bebanisha madaraja. Utamu wake kama BPM, viuno vya paka chongo, na mpapaka kwenye kiti na mupakiaga na mkongo. Ashao awosha alivyo lege, anavyo nikosha hizo chuchu dede. Ashao awosha alivyo lege, anavyo nikosha kinyonga kiuno.
Girl, figure ni fine, figure fire. Bana jo napendeza, nasta kuchocha cheki Mungu aliku bless. Nakomo koka baby mino koka next. Ha, Mr. Enda nakufuata, funu mtaa weni ndenga sidi manga. Na miku cheki nikilala na lala sana, kwanzia juzi ya dijana unaspamishanga python. Bana unanikill, ukideki boko unabonga na mi. Master kurusha luga, naogopa tu machura. Kauko kwa box, niwe peke tu ndapatia kura.
Kiuno. 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 Ashao awosha alivyo lege, anavyo nikosha hizo chuchu dede. Ashao awosha alivyo lege, anavyo nikosha kinyonga.